Nanga zali usenga
Linga dikele monaye
Mutili mozali usenga
Tona moto abunza
Mongo elengi kolia
Kasi liboso sala
Mongo elengi kodefa
Ololo tango kufuta
Zambe azali usenga
Linga dikele monaye
Mutili mozali usenga
Tona moto abunza
Mongo elengi kolia
Kasi liboso sala
Mongo elengi kodefa
Ololo tango kufuta